za tu bawa ile sinditilu bila ni bwana no se twete na nikale za tu nyimbo za tu moyo watu mafilu yeah
za tu za tu
pale mozi ni kubira bato boloni za tu
za tu za tu
nkani za tu nyimbo za tu moyo watu
za tu za tu
Yo, chisho cha massive, chisho cha bwela, sundibo cha bwela, ndine, mfana wakonda kulaiva ka jaiva, C to the Z to the Z, aka CZ, pamozi ndi DJ wafu disita, Mr. Arata himself, DJ Goxie, and Zatu Pawele C is was banging.
Tikuga mbatu nkani Zatu, nyimbo Zatu, komanso moyo watu, ndizimenetu Zatu bwelesa ife bano, tikarati kujia gogo ume akare agu yanka mafunso atu, kodi muntu angavezi jitandizo kuti, akaona antu ena, agujita zankanza. Ndei fedu di kuondwa dikamamba kuchokera kwa inu yondelele mutimbe kwa inu tilindi kwizi kodi inu yomungalimbe kumfunsidwa ndi mafunso a Zatu show
kama so dikadi kupitiza kumvetse la sewelo la Zatu nda kukamba za sewelo la Zatu kodi mpato wa upula u entertainment prefect nangabale wa tiki ndi aneti kukuenda branji kama so mani tiriyo akushita self reflection pa kalide lao ndeka ya lelozi kazi wadani kaya
nde kungonje zirabo bankani ya timbe kwa inu mutimbe kwa inu wale lote kufunisiza kudi mutenge mbali bolemba mayanko anu kuma mafunzo omwe afusidwa mukwizi ndipo pa mapeto pake mutuuze kuti munakonza mafunzo angati tilembereni tu pa Facebook page yatu page yake ndi ya Zatu kamena titumize text message ku 0193535 35 kabena 0 8 3 5 3 5 and 3 5.
They're right about now tijitazama dance ndi Zatu bandi nyimbo yao akuti radio inudu auze ni anzanu auze anzao komaso anzanu anyatwa ose aja ndi antu wasi mumajaza nao kuti Zatu pawele si ayamba and ili hotter than the fire sweeter than banana.
Kuzina kone mango kanizila kanyimba kodi ndaimbe kukacha
ingole yomwe saimbe tika kumana
tuwa gacha balala I made it oh yeah muga maimba mani kumbeta inu mingole ngati muna barwa nayo inu aganyimbo ganyu koko mazedi yaka nibo kakumbeka beka beka radio.
I made it. Radio, radio. Sound animal. I made it. I made it. Band title Johnny Goxie.
Titled Radio.
Come on, Goxie.
Eh.
Do you know your big up in that? Chaka chinojo 2018 jauluga.
Chaka chinojo jango kwera Air Malawi. Sukuzio.
Ndio kuzio.
Eh.
Season 3 sorry kupita kumabiru.
Amen. Kuma kuzua janzelo, magaya mina kumpesa la Zatu pa wireless. Asa za ponyane rundi off season. Kabina dine kutu masho atu obereza amene aguyamba pa 10 September chaka jomwe jino ja 2018.
Oh yes, ndeba jaifeti manena mobereza obereza kutiti makonda kumfa kushoka kwa inu yon magaya. Kuma so mene achinyamata ena mzigo muna makondela kumfa achinyamata anzao. Akumveka pa wireless musho ino, mutimbe kwa inu. Kwa nende makonzeka, tinanena atu kutu mpesa zole mbelet. On 3, 2, 1, go.
Zatu ba wireless.
Timbe kwa inu.
Mene munga mvele rupo kwa solo wa Malawi bano pa ineo ntiri kusalima. Kucheza nda nyama atanda sungwa na amene yowa ama tada Zatu ba wireless. Sijon choma gae. Yeah! Ehe, aba watu ine ndi mafuso. Anyamata nda sungwa na mule aba. Zina langa mugulizi wa gari. Zina langa ni ndani?
DJ Goxie!
Ehe, abo ndi makosa. Kwa masoba no siku lale lodu ndi mafuso kwa inu. Mugwa ni tagu yanka. Ehe, fuso lo yamba ndirone na kuti. Kodi musewiro la Zatu season 3. Tiriu, awenda ndi ndani?
Ave!
Ah, wakonza meneo?
Ai! Karo!
Wakonza meneo? Ndi fusolina, kodi ndi business yanji imene anezi akupanga msewe la Zatu.
Ine.
Nanga ninegalo, amagwita business yo gwita mainiti.
Ehe, wakoza?
Yeah.
Ehe, wina?
Nanga ninezabira, amagwita jenu, TVC.
Wakoza?
Yeah.
Mafuso abitirire?
Yeah.
Kodi Zanda Nzaga amena maenda naye mu season 3 wanjiwani. Ndindani? Buluse kai tripa.
Nina angani le trifonia. Amena maenda naye ndi happy.
Wakoza? Yeah! Timombele mmacha. Kodi zina la koji wa timu ya mpira mu chigao cha Sierra la 3. Ndindani?
Ine. Zina angandi nisia ndigesha.
Wakoza?
Yeah!
He, sobano, kodi sister wage wa JB. Zina wage ndani?
Ine. Zina angandi na Justice. Kisha.
Wakoza?
Yeah!
Ine nindifu Sorina. Kodi mchigao chati mfekwa inu. Ochuga mina nabwela kuzaje zana afi ndani?
Zina angandi ne Josphari, amina na bwe oga ye zanafe, ozaji nyamara, ndi gab, uje gaba.
Wakoza?
Wakoza.
Ine ndi ndifu Sorina. Kodi gaba, ama jita zani?
Zina angandi ne Shailina, ama bunya mpira.
Wakoza?
Yes.
Kodi amene ama tiyanka mafusu watu basatu mawaili. Ndani?
Zina angandi ne Lucy. Tikafusa mafusa amina marianka bawele sinda gogo.
Wakoza?
Yeah!
Mene modu ndi mene ndajeze ndaji nyamato kuno kusalima. Kuyanka mafunso mwasangala kuone tambene iwo zatu ba wirelessi ama ipilila. Nanuzo piliza nilu kumvela zatu ba wirelessi. Sikulina mwina kuzaku inderani.
Kani zatu.
Nyimbo zatu.
Moyo watu.
Kamase.
Aha.
Mafuso anajebu.
Hey. Kwizi sasa masewe lai.
Ile sana ndio kufusa mafuso hai na hai.
Aha. Ah, ina direde.
Uli rede?
Yeah.
Okay, jabu. Makai ndio ndakunyandira no kwambiri jifojo kala mimi bubu ndikumvera chikao cha timbe kwa inu ndipo ndikukhulupira kuti mamene mafuso amene wa amafunsidwa. Nanonso kunyumba kwetu mu mayanka. Ngati mu mayanka tangotuzani tu mayanka anu pa Facebook page yatu, page yake ndi Azatu.
Nepa Facebook page yake imene iri niyo mutho kapeza ma update onse a program ina program ya Azatu pa wireless. Koma so pombo mutho kapanga request nyimbo yo difere za kuseweleleni.
Ndikugamba za nyimbo zofunika kupanga request ababa tuti naandira request ina imene kujokera kwa fana trusta kutena kuti ntaina magaya muna sewelako one bar from Madepindu kufuna kuti mundi seweleso a dance music manager pano bando ntintayo yoti niwe mumvele nyimbo mene mabanga request one bar coming in from Madepindu.
Oh yo stanza kamuso
jano
stanza la
freeze on the beat
big challenge. That's the thing that you feel like the chicken one bar. My kids are too much to leave your tongue when you one bar. Go on up on the younger bang with all the one bar. Sending that I just can believe it on the one bar. My kids are too much to leave your tongue one bar. I'm going to be loved by your foot as an up on the one bar. All the one phone charge you can allow a one bar. Kaya Aya Johnny Cook will leave it on the one bar. One bar, one bar. Can you call it one bar? That's the thing that you think I only tell it one bar. One bar, one bar. That's the one bar. One bar. If we love the Jesus, we can use the one bar, one bar, one bar. The putty one bar. For me, the people come here, the putty one bar, one bar, one bar. All you was the one bar. All you care about, no, we can use the one bar. My Lucy, I'm a full of Jesus, so a one bar. My one last to the person, I'm a one bar. Then I'm a tell you, I'm the one bar. My hour to the last thing, I'm a little bit of one bar. For college, for the people, man, the one bar. Yeah, don't kill a bunny, the crazy tala one bar. And it's a young funny eating, my man, what's on one bar. The best of our bank, the people one bar. One bar, one bar.
Jamba jina jiri jonse ifero kusewela dziko lina lilo serifika. Talking about music. And there ababa tuti masela nyimba mene kujokela kwa Madi P akunena kuti one bar requested by Trust. Mfana mene akute amaka El City.
Mfana Gokse
Jia se
ababa tuta player nyimba. Yes, inyo mnadi player la monga DJ. Never never let's talk about the drama.
Abonde walasa se
last episode tinavamo mpato akudhimi lila bobelega speech ya entertainment prefect. Anetu soru na ya namuma sugira tiki kuti somu ya nashita sisi na musangalaze.
Zambiri ziri museo la zatu disachole nkwanoosi. Tatiye nipi mbele seo la zatu.
Ah, Chadri.
Ntiru.
Sinu mazo kutubu ya laru wikendi. Gay, I see. And I think in the brass of Gona.
Okay.
Don't you see them, buddy? But I don't. Come on, you punk.
Ah, then we win over Gona, I see. Do you not have a don't count in Dalad Lilo?
Ah, it's for you, I see.
Ah, the Kanduwa Loda Madala, I see.
Ah,
the Tigunag and Nabeza wouldn't have blanded. Come on, as a shot. But I want to do you with the snag in the girl.
Get out of here. Can you afford, Paga?
Come on, I say, you don't go over, I say. You want to go to the government as Dallas and Casas House.
I'm also a terrier. In end, don't I go to Sabit? When I mean, as I was on my boat as I'm a machine to survive.
Do you want to go to the government for Jana Majid and Sanjeo? Couldn't you for Jana, you're my mother, I'm standing at the one hour.
To form a phone of Lamuda, we're not here, Sebastian. I've been down here by Soda as a woman. This is all in as many as also. But even when I'm in the food, or my minion Zaki. But even.
Kumano Shadri, Ningadani no good day can get in the pantima. Zundo Piazzi.
Okay, Kumano, we are talking about the Master Dandorago. Because now I'm pretty sure Master, we are talking and Lisa. Menonga Kazikitin and Tima Pansi, we know, Mjirao Enira. What's a bit of a time and Dallas, you survive.
Shadriki, in Adam de Tiru, Takambilanakale, you wear some late in one once. Gadak water could in Kofuniko Gauna Bambaki Musi. Thompson. Wampeza muntu wakuperekezayo?
Ah, bezeka ma. Ndimpe mpanzanga.
Ziko mabobole tsambadati sizambili tiki. Ndiye tiye dipake ni mozi chipsi jiri.
Popo anedi. Maziwa ya nane?
Mm.
Sana menendi nanya diatita gambira na se tibulichani.
Mm. Oo?
Hey.
Zona? Hey, mango don't disembark.
Aiso, umaziwa ni mango bere kampa, right? Epanhani na lirea siriasi.
Aziko motiki. Ndemuina tuba. Iwe. Ubutaya ni kwa di tiki.
Niti ya se. Nemesa ni mafuna ungo kuje tachivisi basi.
Inesi ningarole zimenezo. Inesi ndofuna zoli weo ndijeti. Aya bandiwa wa njiza tiki. Ngati mena unabangila ule ndikisa moja se. So kundite nga siriasi.
Aneti. Taima. Ababa ndesa nami neo uandibaralisa.
Wanjizu.
Ineru ni mango tu kufuna kwa mogu chidi la daladu.
Iwe, unandimfa kuli lindune na zimenezo.
Aneti. Ineru ni mango tu zijoma titikalima frenzo janchani. Inari ina yage yoti neo uziwe dipushe munga nyamada. Mesa atika nama tewe.
Ai tigi. Amena undatika na ena. Omwe ni maziwa ineo ama nina zomu ya kufuna. Sasa intaswa ai.
Oh.
Ama nina jurungamu kwa maso mwemveka buino ngada nyamada yunu amena.
Ndesi zo na kutatika nama kana kufuna.
Ai, nzaboza zimenezo. Ndimu nambada nyamada inaguza na jonchu. Iwe tiku, sama mfele zomu ya ntuina kunina tu. Sisa kutesila tu jinsake ndi business yomwe. Sitinga kaya bashibwenzi iwe ndini tiki.
Zona?
Zona, ea, ndi nene soko maliza. Iwe ndini yo, sitinga kaya bashibwenzi.
Ane, wandiswa ndi mafu. Kune nazo ndi zoa wa aru aneti.
Sijo linga janga kumveta kwa awa tiki. Ndi magunyadira, ndi wenzanga, se.
Mwina tiguli narake neyo ndi za mveteta kwa mwanova, sininga mvetete yae. That's music. That video's on you.
Iwe daima, tiki.
Chabu inozanda. Ndu vomeleza kuti sine makule buno hape. Koma abizo mabuda kunoko siku zisizololedwa ai. Ine ndifuna kuti kumana makolo ake.
Koma no ama ndiona ngati makolo ake sakala kuno ai.
Kuti iwe kuni kweni umadziwa chani za iye.
Nina zoona ama sindodziwa zambiri ineyo. Kuti mesa ndino nomwe mene manena kuti nsamawe ndi zanthu nsanadziwe.
Zonadi. Komano. Ndizoona kuti iyo chana kukakamiza ku uniform.
Ai sana ndikakamize. Kuti tuna zindikira kuti nala kuitsatama. Komano nafunitsitsa kugula uniform ija. Chonde ama, ndipatse nimpata ndikhale nzake wa hapi.
Chabwino zanda.
Inde anti Josoro.
Inde.
Mufuna chips?
Ai. Kwa mwina nzanga ya jifuna.
Yes.
Yes. Chilewe chips yomu waga zinga mtuwe chuga, Anette.
Iso. Kukala mwenyezi tukuna ntauza kuchuga.
Anette. Nzanga yu ndi mili.
Oh, okay.
Ama jira business. Kuma sama gira nchilewe zibereka ubungu ino tandiza anoso wa tandizo. Yetu.
Aenda kundo kudziwani. Ndiye chakubwalesa ni unonchani.
Nagobega nzomu majita, Anette. Ndufuna ufusa mafuso kuti ndembe nyuzi ya bungu ya hatu.
Izona?
Nzanga ya kufuna umone tuku Street Kids Center. Akuma ndi jifundo. Kumaso ana ina umabi ndwe kuchogila fundraising yako iji.
Na popo? Ndoto ndi kandiri kwa office ya Auntie Joss. Ukakonzeka unduru. Okay. Ndakundwa nazo. pepani kuma ndukhala ngati nkhope yanu yesiya chilendoyo munabwerako papoma pano iya ndone ndone sinochoka
anete ai olo
ai mundinamiza
Manjevi, ndende kuno kuopya si.
Kuopya basi.
Ndine sitoku sana ndala pa chimbo cha mpanda choncho.
Nanga kuti anasi alisa kutero kuti basi toto. Ii, asitu. Ndala kwa abwera pa, sindala kwa mene.
Ma, sindalanga, ndalanga ndi chipanza kuti pacha.
Ndiyemwe.
Awu akuchepera.
Ndiyemwe to.
Kuchevi, ndomwe odizo.
Kuza rasa.
Thompson.
Yes, Adat.
Adat, tiri. Aina hapa ndudi hapa getire.
Okay, Jevi, dona nambo.
Thompson, mabwera ato kuti muzaone mmene ndathera. Kuzaona kuti ndasalama zangu.
Iya ya dadi. Ino
ndimafuna kuti ndasalama zamodzi mphanga ndasalama zamodzi.
Dadi, ndimafuna kuti nayo ndi
Aiya, kodi kunyadira mphanga kumeneko. Kuti iwe yonchimwene wako, mai yako makwanirisa zimene munkafuna. Kuzati sekretsa ine kuno konga tini. Sicho.
Dadi, sitina kupangisa linkhaza ndife. Kumano zinthu zilimo kuti
tango nena chomwe wabwerera. Tanena chimene wabwerera. Wabwerera chiyani?
Chabwe, Adad, nchifuka janu mmapanga nkazi. Nchifuka janu mmamenya ama. Muna indi nsanje kapena.
Chabwe, antu yenu ya simuna nipangise nkazi. Koma mwaika mwe wanga pachiswe. Ino muna lingati mbala mizofuna kudietzera. Kuzidietzera mwino. Nde ineo namba kumaba kuchito. Chifuka janu yo ineo kumaba kuchito. Mpaka nakita ako ndashoko chedwa. Chongo choko chedwa basi. Tasaluka jitsiru panopo.
Ya, isi nali joncha.
Ya, ikalachete Thompson, ikalachete. Maka iwe ndie unali mbala meyo sakutira punga tintumbidwa. Panote kumandifusa nga tinendiri wa Sanje. Uma izo wa Sanje. Sanje kuisi wewe.
Eh?
You want to contract?
Inu, Adad. Ah. Olo kuwe pesa pazume muna rigidira efeo zijai.
Thompson, ndipo tiwa ulindimu ya ipote pali antu panopa. Chifonde nkana kupopola po panopa.
Adad, baka na kumando pieza be panopa. Zankaza ba.
Datopa. Dala nkula mwa kwana, datopa.
Inu, Adad, kwa ini yon kundiente mafu. Baka na msasa ndikile kuri nkaza sisi mama ngamuzi. Muganga naso jani nuyo.
Aha, Zanda.
Uh-huh.
Kato ni ndi omarisa.
Sharp.
Ndamika kwa mbili po ndisungira katundu anga nkanyumba kano
basi. He's a happy. Sipasa ndive my friends o.
Uzwa kala se.
Edu.
Koma zwa jani. Ukandipepesere kwa master nako. Nabwera usiku tsiku licha se.
Eh, basi anya dilaru kwa mbili akamba zimenezo.
Zanda.
Ah, yes mpatso.
Iwe Zanda uli nkanyumba ka?
Sharp makai.
Bobora se.
Mm.
Eh, pepani ndi takusokonezani.
Osa danda makai. Ase, uyu ndi happy. Hape, uyu ndi mpatso wina ndi chikondi.
Ah, Bobo. Ah, ndikudziwani kale. Sin magaya za tubani.
Eh, hata sanga kukudziwa.
Ah, sharp sharp.
Iwe, kodi siwe nyamara unawashopetsa jina kesha kiti yati.
Ya, ndileyo.
Ah.
Ah, Zanda. Ndibanduke koma.
Okay.
Tonana.
Sharp da.
Ah, za Bobo. Iwe Zanda, kodi iwe so monika masiku anu bwanje kusowa ta. Eh, dase, bwanje kusowa.
Guys, ni maso tangini ina yake tinaboyila ku shop.
Tina chika njana se.
Ah, guys, ninaboyi tsangini ku shop. Tikambirane panjapa goma pa konde. Uno okay. Mwadza katundu.
Ibe basi naone pale katona se.
Tachika ndijani kota.
Ah, hape ulipo be? Chikondi, wapotika?
Andi popo zanga ndi popo.
Kodi simunga samale katundu wanzanu bwino bwino yaye.
Ah.
Okay. Bola sina sweki.
Eh, era sezi bwino bwino. Ase hapi, suna vile bebwanji?
Basi, nai wala jibewa janga, si.
Okay. Kuma makata unimene mundemu kumveka zitulo zole mela. Mulijani kwa dizani?
Sizu kukudzani. Musamalu ure nkani zaeni, mwafu? Iya, ndapita.
Iwe zanda, zinakala bwanji kudu kare friend zone damine.
Iwe zanda. Kaya sana, leone tepoka lidelo lile linkali lose.
Umase.
Sebani magai.
Tantimili. Okay. Ah, ziko kwambiri po ndizungulisa malo ana neti.
Ziko.
Pepa ndakusokoneza ntchito yako. Ee, palibe vuto antimilika. Mwandipulumutsaso kuzina ndimakangana ndi nzanga.
Ah,
ndimalisa kugulisa katundu wanga usiku. Usiku? Siko opya ai? Nai so. Podin maindikana ndi anthu wadziwe ndeti malizana. Ah, kumaso ntati nsawo che chips ndekuti anthu opita kuthave naso achakudya.
Wandisangasa ndizo mu machita. Ma business awi. Sukulu, bandi, kupatikiza apo ulindi mpata wopanga fundraising.
Ah, ntimileka, pakakhala zofunikira nimapeza mpata wake.
Net, kodi upezeke ukupanga zawo masikini. Zinakhala bwanji tandiuze.
Ah, mwandichenjera pamene vantimileka tumene mwayimbira interview. Ai Shabwini. Ndikufotokozani chifukwa panopa moyo wanga uli pamtendere. Zinayimbika chonchi. Ankolo anga anandisiya pa stage yolimira fodya. Anandinamiza kuti abwera kumasana abwere nsoye. Nakumudwa! Amalisunga ndi njala kumene kokuma ntchito chigwirireni! Bwanji mukuti antimiliki?
Pepa. Ndakuzika ndi zomwe zinakuchitikira. Ukuoneka olimbani. Olimba ntima neti.
JP,
tuwe.
Izo kumapondi perekeza kundende kuno.
Ah, zaba iza, see.
Fuwa kupanda wewe, ase ena, naka shupi gato.
Kuma se, nendu, ni kudawa nizimine ugambaza, see. Ase, ndarako kuti, ya gambaza mene zuka yewe? Tuwe.
Ah, kumani.
Ulipopodi kuma se?
Andri boa, ase, osa danda, zazi ngono, man. Nipo panopanda ngusindi kilano kuti ntakupiriza mwe wango panda ndawa wanga uja. Ase, nda? Ziri muntendele, man.
Ah, see, tuwe. Mpaka wani kwa se?
Ah, si, man. Kumandu kulipi lakalo wala ndira text yanga. Sindu funa ntona na nae, nisa na vee kutini.
Ii, ya, ase, nio. Ndivyo sote majango wako.
Ah, okay, ase. Kumano, JP, nampira kaya. Ase, uzo wajani. Yondi zaa ndere, mdaka ndini ndarani. Nduzwa kutupena wakini ndara kwa maza shupa, janchano, kumozee seda kwa amiga minonga teiro.
Aha, ndakumva, ase.
So, samina ini mwa ingadu wanu wada.
Ndakumva, ase, singa wale zimezi.
Ah, dina, basa.
Ah, yes, Tiru.
Ah, Karo, yes, yes.
Bupo, JP.
Nyadwa, Karo. Ase, Tiru, haba ndi vahidi soba. Dugu na watemina ke?
Haa, bupo, ase, do nana.
Yachi, fresh.
Tiru, dina ndaru text yako. Uboneka otopa komaso otuwa. Uchokera kutiko.
Eish, navaka kwa mona ndala tikundendelera.
Oh.
Kwano kalo. Pe vato ntai jani ndina boyire. Sinikeni la kunyanyala chonchija.
Una ndinabwitsa ruko material. Komano ndikudziwa kuti ndifuka cha phone yati ongeje.
Eh, akoma bene naboyira ndineyo. Ndiriso ndanzange naye aseka nomweni makhandi kujeza nawo ntai zambiri. Ndaya. Koma jondo ndikhulukire. Naone sangari kuti iwe wa blanda chinthu cha chikulu pene suna blanda kale kose.
Na chabwino. Ndakhululuka.
Okay.
Kwani ndindana mene?
Ndi Habe tu. Akutamangira kuso. Iwe Habe. Habe.
Tiri.
Asi. Ase kutamanga kwambiri choncho bwanji.
Ah ba, somaziwa se kujoka basi.
Kuma joga jo machire kunsana.
Guys, bas ndende ziva yetsi. Koma usauzali yese zodi man time, yetsi. Koma va.
Sewelo la zatu. Mandela ataliku beba. Mwanji, kumano sewelo la zatu ndikuti siya malele. Ndewo nzikone saru kuti hape waba makai. Kodi, ndiye yode amena kumuta mangita.
China njimene nyanduwaza musewelo la zatu njone na kuti T-Rew anapita kwa pambwagi. Father and son mume?
Moment.
Ehe, kukaa fusa uzvidi zitatu. Oma unfortunately zindu sizinaende mene iyeyo ama yembe gizirira.
Tute ntichameko ndi nyimbo chokera kwa nyamata amene watamaliza kuamvela musewelo. Ashi nyamata aza to band nyimbo ya kuti simatere, simatere.
But where is everyone when I need them the most? I'm searching out.
I'm your brother, Dibu Tandi Zangini Divangande. Hey, what you wanna watch? You want the inner battle? Kukila Chido Limo Disanga Magi, the genius goal. kwandi kutola vawili valibe manta chakondi changa mikasa sukasa avondi yapa sungwa na suntapa chakondi changa mikasa sukasa divange mwajonji tiye josama
matele ni matele
Zatu band ni nyimbo ya wabudi zimatere zimatere. Hey,
Sisi.
Yeah.
Kodi banova taweba.
Okay. Looking at my watch.
Yeah. Sisi nani mpangiza matamazo ya. Tafusa ntawe mbino bwino.
Sabwino wachangadu ya loza magoko. Kutanda zo kuti ntawe yao ya tani kodi ya gwana. Tate ntiva zo mwe agoko abwea nazo tiku la lelo. Zito cheka tu kuti lelo abwea nkafuso lai weyo.
Kucheza. Nigoko.
Agogo mwatosela aje?
Ndaswela kaiwe gokse.
Ah gogo ni ndaswela bwino. Komano ra gogo.
Eh.
Lelo ri pabwiraso mafuso ena rapa.
Tati enao.
Ine ndi Cynthia tinakanika kwa yanga ndi tati ya ndi tu agogo atitandise.
Iye aibwera nao ine ndi yanga.
Fuso likuti?
Eh.
Okondedwa agogo.
Aha. Uh-huh.
Dzina langa ndi Emmanuel kuchokera ku Majika.
Chabwino.
Kodi ndingakanene kuti pamene makolo anga akumenyana.
Oho. Chabwino. Manuel mwana wanga. Ndikukumve sesa ndithu zomwe kukumana nazozi. Ndikuganiza kuti ufotokozere munthu wachikulire monga ngati anti yako, kaya ankolo, kapena wachibale wina aliyese yemwe iwewe omankhulupirira. Mwachidule ndingoti munthu yemwe angakuthandize moyenera. Ndikhulupira akhoza kukuthandiza kupeza njira yothesa mavuto amene mukukumana nawo mbanja mwanu. Ndengati ukuona kuti mwina anthu osana kuthandize. Kapena so iweyo ukuona kuti sungathe kwa fotokozera. Ndiye ungathe kupita kwa mfumu adera lanu kapena alangizi. Omwe ungapeze ku victim support kumene kutu ndi kupolisi mwana wanga. Mwana wanga Manuelo, kukhalirana pansi ndi wachibale yemwe yoma mukhulupirira. Ingathe kukhala njira yodalirika kwambiri. Kuti uthenga utheso kuafikira makolo ako kuti athe kusiya nchitidwe wawo omenya nawo. Kapena kuti pakhale kukambirana mwapadera. Kumbukira kuti kumasuka komaso kudalira wachibale yemwe yoma mukhulupirira ndi chinthu chofunikira kwambiri usanapange china chilichonse. Nthawi zinatu makolo amasemphana maganizo pa zinthu zochitika mbanja. Ndipo izi zimayambisa mikangano ndi kusowesa mtendere. Mwana wanga, zomwe zikuchitika kunyumba kwanuko ndi nchitidwe otchedwa nkhanza. Nkhanza za mbanja. Zimene pa Chingerezi amati domestic violence. Kumbukira kuti nkhanza ya mtundu ina uliyonse siyoyenera chifukwa mapeto ake imavulaza munthu njira zosiyana-siyana. Ndikhulupira wamvesa mwana wanga zikomo kwambiri.
Agogo,
eh.
Ndikhulupira kuti amene yoyotu watandizika ndithu.
Chabwino.
Mwamuya nkhabwino.
Zikomo kwambiri.
Kucheza ni gogo.
0-8-3-5-3-5-3-5 kamena 0-9-3-5-3-5-3-5 ndema nambala one na kuti agogo adzaku yankeni mafunso anu inu yotangu tumizani funso ola ndipo agogo adzaitsesa kunena kuti aku yankeni ifeo kwatu kwa kukulu ndikungwa nyadira chifuwa chone na kuti iwowa ama titandiza ndipo so ama titangiza
well said Goxie well said
uh-huh.
Anya wana ndasungwa na azimai ndi azibambo ndifo okonda podzwa kuti muna inafe mu program ya lelo ya zatu pa wailisi kuma mano zikwana takuti ntawe ndimene sili mbali ya tu kuma osa danda ifeo di ifeo di zakalaso limozi posta jendo hapa kuma so musunge kuti season 3 ikupita kumapeto kuma no osa danda ifeo di tika atikubweza season 3 yonse ya zatu pa wailisi
ndia mantai zon se mnaindi neo DJ Gox se kuma so mnaindi nzanga mfano kunda ku live aga jaiva C to the Z to the Z aka CZ until next time vila nima program otadida kuma so osa zewala kumvela chi epic show china cha zatu pa wailisi Kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu.
Yeah, zatu pa waile sindi tiru. Bila ni vano nose, betera ni kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu, mafiru. Yeah.
Zatu. Pali mozi bingu bila bato bolo ni zatu.
Zatu.
Kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu, waile si.
Zatu.
Waile si.